Danny, do you feel like him possess a mamba?
I don't go over there.
Burn them, make sure he's dead, bling his head.
Kapewa chepa, diwe pikini. Suna yambe zintu, diwe vijini. Ndika yika star, wina umaya sandikini. Kumba cheka tupi, waka, ndini mendipini. Makuwelenga, olo ndita teka maso. Zako ndiza fempo, mwizene ndiza haso. Lelo kariye yako kape ndi jipanga kaso. Onaso, ndikula na daso, ndi haso. Bati, ti.
Saka yimbe da wadula.
Diana, ti.
Dati wana tukukula.
Pachibi, ti.
Siti bula kula.
He, ti.
Kuku wa ipula.
Pa. Kida wine gun. Da pa. Da pa. Leva akutani London. Pa.
Kida wine gun.
Da pa.
Akutani London.
First thing takuti umanye ine ni gogo. Says ya ni master dota na ichocho. Kondo wai yamba ulilenge koto. Moto chufu kuchufu fyoto kufyoto. Mana uchali muchoko ukununka bibi. Chito waka viwawa ka ukuti vichi. Chitemba kuchihaya kutindiwe gun boss. Wen kulia lance palo wana pichi. Kwale ni makwala okugomezia ufwiti chichi. Wako kutwita twitter ngani chiki. Micha pecha pengo wongo wako na jiki. Panji ungaleka kupa maliliki.
Pa.
Kida wine gun.
Da pa. Da pa.
Lera akutani London.
Pa.
Kida wine gun.
Da pa.
Akutani London.
Mia so fly like kick. Weda kuda land. So why can't study me. Like ghost. Sammy style sweet like mimic swift like toast. Mafana opeke sawase kuwadula makos. Sano chate ting. When the guy life flows. Post him face. For the knees and toes.
Bomba.
Head me a crack. Me na crack jokes. Nothing at ease. When the guard man close. Heliko fasa take a lick in me. Bring mad star so sick in me. Always busy like sick in me. Na kope cat me aligi no. Don't go go aderu. Mede ya already know. Pa.
Kida wine gun.
Da pa. Da pa.
Leva akutani London.
Pa.
Kida wine gun.
Da pa.
Akutani London.
Kape wa chepa. Diwe pikini. Suna yambe zintu. Diwe vijini. Ndika yika star. Wina umaya sandikini. Kumba cheka tupi. Waka. Ndili mendipini. Makuwelenga. Olo ndita teka maso. Zako ndiza fempo. Mwizene ndiza haso. Lelo kariye yako kape ndi jipanga kaso. Onaso. Kula na daso ni haso. Bati
ti.
Saka yimbe da wadula.
Diana ti.
Dati wana tukukula.
Pachibi ti.
Siti bula kula.
He ti.
Kuku wa ipula.
Pa. Kida wine gun.
Da pa.
Da pa.
Leva akutani London.
Pa.
Kida wine gun.
Da pa.
Akutani London.
Download Danny, tukumvela nyimbo za bamwamba pamalawi wanga.com.